You are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Nota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. What do you expect? What do you expect? What do you expect?
The DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him.
DJ G Sparta, your girlfriend's favorite.
Nota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. And let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Kasina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Kisa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane misamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, Kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Msuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Kajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Natamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. After I told ya that we don't stop. Don't stop, we don't stop. Natamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. That I told ya, that we don't stop. We don't stop.
Wind up close. Do what the teacher say and put on the beat.
Busy boy, make me.
zangu zimeisha na yule waiter ananitisha ati mabouncer atawaita
na huyu demba do anaitisha na mimi nashindwa sasa venye nitazusha tulipatana juzi kwenye Instagram na mimi sitaki toma picha
nitakuwa ngori sikiza story wacha kucheka ni ngori nilimuacha bila story na ukingeza ujapatana na ye patana na ye patana na ye 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 utapatana na ye patana na ye patana na ye 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 utapatana na ye patana na ye patana na ye 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 patana na ye patana na ye patana na ye 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 ye
ufahamu mimi ni loya kizungu tamu kama ile ya Lumumba lakini ukweli ni mimi oka ninadao biri mazeleo kulidhoka makajo walinishika hata ni bahati stende bado sitafika na huyu demza ke bado hajashika muzinga tatu sasa zimekatika
sikiza story wacha kucheka hii ni ngori nilimuacha bila story
na ukicheza utapatana na ye patana na ye patana na ye ye wewe utapatana na ye patana na ye patana na ye ye wewe ukicheza utapatana na ye patana na ye patana na ye ye wewe utapatana na ye patana na ye patana na ye ye
Mwaza vile nitaenda cho Nitoroke huko nyuma back door Akinisaka asinipate ngo Akiuliza ambiwe nimego
Lakini vile minaenda kuchomoka Yule waiter akaniona Hiyo bill akairop Na kwa mfuko mimi sina hata po
Kwa ngori Sikiza story Wacha kucheka hini ngori Nilimuacha bila story
Na ukineza utapata na naye Patana na ye
The real Jaduon Au wengine kama tudigiri Jehovah is the real Jaduon Au wengine kama tuochungulo Chisa Kadigiri hista
Kaochungulo
Chisa Kadigiri hista Kaochungulo Sile kusida unaona nikikuwa Kwake ni kadigiri Sida yako kwake kadigiri Magonjwa mbele zake kadigiri Sijusi jusi nebu kadineza
Ndiye mfalme maduo
Sema kuliswa nyasi miaka saba Na the real jaduo Hapa ndo umejua yeni kadigiri Yeni Kauchungulo Mufaruga bilishaza Siyalidhani Ati the real jaduo Nirika yake Aliyadikiwa mene mene teke Ndo wakajua yeni kadigiri Bilishaza kametetemeka Hadi magoti ya mekutana Mungu wangu the real jaduo Au wengine kama tudigiri Jehovah is the real Jaduon Au wengine kama tuo chungulo Jibambe, jiruse Jibambe, jiruse Jibambe, jiruse Jumungu wetu ndo the real Jaduon Chisa, kadigiri dista
Jini,
kao chungulo Chisa, kadigiri dista
Jini,
kao chungulo Kile kisida unaona ni kidono Kwake ni kadigiri Sida yako kwake kadigiri Zaki kadigiri Sinimrodi amekusanisa raia Wajinge babeli wafikie real jaduon Sema Jehova kuwa changanisa duga Wametawanyika kama tudigiri Yani tuwa chungulo Nimrodi akajua ni kadigiri Yani kasulululu Simusa ametuma tuvijana Tuni tukafanya spine Tuvijana tukarudisa reporti Watu wa huko ni watu wa giant Na sisi tunakaa tudigiri Hey
Kio wakitanganyi mama Umejipodoa umepodoka Mwendo na shepa Yote mwanani Misuru waria ni dondoka Tukimbiza nini sarome wangu Iyo michezo ya jogo Unawatiza machini sarome wangu Ukimuona jongo
inama kidogo, shika magoti. Mini mesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, sio roboti. Chumbani bingiri bingiri saba sote.
Unante kenyaga ukinyonga sarume.
Unante kenyaga ukinyonga.
Unante kenyaga ukinyonga kweri.
Unante kenyaga ukinyonga.
Orera bakuru vani. Orera ngame. Orera nyunazari vani. Orera ngame.
Utamkolea aprokoto. Pingani pingani ndani kwa moto. Utamnyongea msokoto. Tone sumukali kama kobongo.
Kwa penzi ananipa shida. Shika mama. Nidonde lisoko na tiba. Tiba mwana.
Sije baby kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Nye baby kwenye msamwana. Kwa singa ingenge ningananga.
Unante kinyaga kinyonga sarume.
Unante kinyaga kinyonga.
Unante kinyaga kinyonga kweri.
Unante kinyaga kinyonga.
Orera bakuru vani. Orera ngambe. Orera nyunazari vani. Orera ngambe.
Mwenza konyanganyana. Nyunazari vindo nyanya.
Baby kwangwa. Nisimamie kama kangaru. Ibane kangwaru. Babu yuma mpige kwa kwaru.
Kwa kwaru kwa.
Asa chumbuwa kama karanga sasa.
Chumbuwa kama karanga.
Ichumbuwe kama karanga sarome.
Chumbuwa kama karanga.
Asa washa, washa, mutu washa, washa. Songa, songa, ugali songa, songa. Pakaji, yaji, pakaji, yaji.
Wenye wivu wajinyonge leo.
When you weep for a genial guessara,
when you weep for a genial,
when you weep for a genial get quay,
when you weep for a genial,
oh, when you weep for a genial guessara,
when you weep for a genial, when I could do a good, when I could do a
majokodo,
when I could do a good, when I could do a
wale kodo,
when I could do a good, when I could do a
ukinyonga.
Usitoke kwa flow, ba flow. Baki na usigo,
usigo.
Mnati ama yoyo,
yoyo.
Yoyo na dansi wapia na shosho.
Matipita.
Na 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 tipi.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Ololololo.
Matipi, tipi, 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 tipita.
Na 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 tipi.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Ele ele ele. Matipi, 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 matipita.
Shika for me 1 minute, go sawa, sawa. Toka ile kambi ya power,
ya power.
Machali wanataka mikugawa. Wanajua nikona dadadadadawa.
Wana anza kutipita,
kutipita.
Wana anza kutipita,
kutipita.
Woja anza kutipita,
kutipi,
kutipi. Unapiga choma tipita.
Tipita. Usijoke kwa flow,
kwa flow.
Tipita. Baki na usigo,
usigo.
Tipita. Mnati ama yoyo,
yoyo.
Tipita. Yoyo na dansi wapia na shosho.
Matipita.
Na 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 tipita.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Ololololo.
Matipi, tipi, 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 tipita.
Na 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 tipita.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Ele ele ele. Matipi, 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 matipita.
Si mnajua niko sawa. Kenya tizedi washa pagawa. Niko ever ready paka power. Nye mnapakua, nisha pakawa.
wana anza kutipita
kutipita
wana anza kutipita
kutipita
woja anza kutipita
kutipi
kutipi tunapiga choma tipita
tipita usitoke kwa flow kwa flow
tipita
baki na uzigo
uzigo
tipita mnati ama yoyo
yoyo
yoyo na dansi wapia na shosho
matipita
na 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 tipita
leo ni matipita
na 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 na
pigeza matipita
oh lo 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 lo
matipi tipi 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 tipita
na 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 tipita
leo ni matipita
na 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 na
pigeza matipita
ele ele ele
matipi
matipi matipi matipi
You are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.
Oh, Jehovah, maybe tell me the beat. Wanna tell you a story about this girl we had just met. She looking fly, yeah, she looking at the boys looking like money right from my head down to my feet. And she smile at me, I don't really know what it means. See, I'm in a bit of a limp. Still, I will make a move on this young lady. Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Me, I wanna call you up. See, I want your number, girl. Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Me, I wanna call you, call you, call you. 656-547-853. Ring, see, I'm already right. Like say now you are go marry. See all my friends them and my family them love you. I swear I'm a lucky. I swear to God I'm feeling you badly. See what you want, what I do exactly. And you should know if you want you can always lean on me. Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Me I wanna call you. See I want your number, girl. Can I get your number, girl? Your number, girl. Me, I wanna call you, call you, call you. 656-547-853. Ring, see, I'm already dialing, baby. Hello, 656-547-853. Ring, see, I'm already dialing, baby. Hello,
DJ G.
UG official. Music so sensual. I made a
Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me, end up.
Nobody give me wine like this. Tell me I be one in a billion. Where everybody then they call me cheap. I know they carry boss like a bullion. Where if you give me dance, you go chop deep, deep. Baby girl like a billions. Where you give me chance, make you chop deep.
I should do the Al-Qaeda. She said the yoke up on fire. Where body big like Bombardier. Her body big like Bombardier. She say she no want no wahala. She no want no wahala. Cause she need a real man like Montana.
Oh yeah, flatter, she gon' give me kind of dance. Baby, I never see.
Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dub. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dub. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dub. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dub. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dub. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dub. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and up.
She be tryna hold my hand, oh. Shorty says she wanna do the tango.
To fight that we quarrel. We gon' settle. When everything is not well. Girl, make you be gentle. No other girl with me act well. Two of us like pot and castle. I just can't tell. why we fight and we wrestle. I saw the fire, fire. Me get the fire, fire. I saw the fire, fire. And the girl got the fire, fire. Yeah. If you not him, I not go take go. Only your love I appreciate go. If you not him, I not go take go. Baby girl, let's relate to what she seems to.
No kissing, babe. No touching, babe. No kissing, babe. And don't call me, babe. No kissing, babe. No touching, babe. No kissing, babe.
And don't call me, babe.
What else? Come let me pump it. Yeah. Yeah. Akasaka se bi ameni ni mi enu nya yo. Na me complain was send you so car no. Cause I know what the Panamera na kofani ni ya kabute na what the key na koma brajo. And see my koma bae na me friend bonde. Be jana wako fa ge wa pa one share. It told the bia ya na grow with me ni so I'm really taking a piss. Then me kind of dey one pe. And see me so the one I grew I was it. Me person me be a watch my swatch and I bosu me na ini what the kaki ne dante me person me so the moon pa. You be see bia na coast go ye be. All I gotta do is take your hand and run away. Puppy go jo kai ya na ta. Also, chin him, and I'm in bed, and they be the baby, you late. I got go look at your face, scared to say.
No kissing, babe.
The person is on the moon.
No touching, babe.
Oh, my man, finna know.
No kissing, babe.
The person is afraid,
and don't call me, babe.
Baby, I wanna kiss you.
No kissing, babe.
Can I touch you?
No touching, babe.
You look so sweet, baby.
No kissing, babe.
I said, because I will stop,
and don't call me, babe.
God damn it. Yeah. It's rough for the money about coming away.
Obiantone collection. Obiantone collection. Yeah, be Obiantone collection.
What else?
Body.
DJ Obiantone collection. Your girlfriend's
favorite. Obiantone collection.
Abba.
Obiantone collection. Kokokokodi.
Yeah. Memma wo nipe bi embu wa bonfia. I hope a promo yen yina bu huntia. Oye wo tam for jano manimbia. Yambu amu amunsi na bumpia.
Se upe mu anyo menyi na edi. Na na nyame ni awakano nebebe mo. Se uma usa swabi ponyi na tutu. So my party don't lose God. Can wako ma doye.
Everybody sing it hallelujah.
Yeah.
Hallelujah. Everybody sing it hallelujah. Hallelujah.
Make me sing oh.
Oh yeah. I say help me sing oh. Oh yeah. Oh yeah. Na mufi sa me shiase. Me koya ma samba. Che. A ho chire kakra me fe munti ne wo mo se ma wai me ni dama. Woni ne wuo no. Na mufi sa me yesanseni. Che. Uhumia na wo ye ma show afi de weni bo me so pe na wo se hwan poni na ne nyame ne nsa no afi de wo humi tutu mana mo se me ye jonki ne sabu su bu kebi shame on you too afi de me hu se me makobole yonki hwe no kene ne mo se monki. If I check, I dey see you dey hungry. Why you yank a woda so sharp busty? Me woo ya de nane nyame tiase. Woni me nye pe wo bia ni ni viase. Mana me da bente so wa fula. Wono wo bia for handkerchief from the pebe ni ase.
Se wu pe mu an yo me nyi na ye di.
What else?
Nana nyame ni ya wakano ne bebe mo. Se wu ma usa swabi po nyi na tutu.
So my body don't lose God. Can't walk for my door, yeah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Make me sing, oh. Oh, yeah. I say, make me sing, oh. Oh, yeah. My win chin me 10 years, me wank a way back. My flop it, this be my payback. My enemies if for day God, men care so, I don't want to disobey God.
No.
My try some more, they may be to prison. Wa bra mo ni particular reason. Mo dwe me ho, me need to go for your meeting. Fatu wa sum, I don't wanna be repeating. Nyame na ebo me ho ba enti mo nye foko. Mani no be problem, ganu ni mi moto. Tu weni shwe me ho na me ni mi shoto. Me mbo me ninje, wa chena me ye dondo.
Ona wo boss run assassin, mo nye menti na ye frewo Adonai. In your mawa ya mami ni me busi ya funa su me ni be brenti ya won't lie. Una wo boss run assassin, mo nye menti na ye frewo Adonai. In your mawa ya mami ni me busi ya funa su me ni be brenti ya won't lie. Is she run away, show me my memo mystery. It's the body. We want to
cake and it is so concrete. And we never lose faith for making you miss all mate. Get this one straight, say are you married? No matter how them yet, they can't take you any date. Give you anything, anything, anything. Pon the bed, first thing, early money, medicine. You want me everything, everything, everything. No me woman to me, you mean everything.
No, my woman.
I'm gonna be driving all night. Hop up in the whip looking fresh. I'm rolling with the best. You can tell we dressed to impress, so why not hit the club and make a mess? He ni bala.
hii ni bala. Si hii ni bala. Watu wangu si hii ni bala.
Them thick, they cute, they looking so lovely, lovely. I don't mean to brag, I tell you these women want me, they want me. They loving my company, I think that I make them feel bubbly. Ha, I finally got what I came for, told her to sit down, it's all paid for. I'm like, shorty, what you drinking? She like, boy, I know what you be thinking. Nah, hii ni bala, hii ni bala. Si hii ni bala, watu wangu si hii ni bala. Shida, shida, tunaleta bala, bala, tunaleta bala, shida, bala, tunaleta noma, noma, tunaleta shida, shida, tunaleta bala, bala, tunaleta bala, shida, bala, noma, shida, bala, watu wangu si hii bala, noma.
You are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.